saja amebless. Cheki kama tini hapo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy, asante kwa heshima na penzi kulilinda. You know I'm mutima wangi, yani toka sijamiliki ndinga. Tunaongozana, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, popote pale tunatimba. Baby ni woe, samaki marina, kapige ulabu, tukale densi. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate the way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitake nini, umwana mke kamili. Meridhia baby, nalisha kukabidhi moyo. Shika ufungu wa mama unitunzie. Tena jeuri sina, umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling, you know I'm mutima wangi. Yenitoka sija miliki ndinga. Tunaongozana, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, upote pale tunatima.